jayyamde no felleri min taji capanɗe tati dande studio suman amadou kettinɗo kibaruji e fulfulde omar hamad janga tawaddo masinaji kader combiyano e koye kaalaji meɗen ni haltana ɗo nder niger dimma ko sarusi kawjiɗo renugol ɓiɓɓe wuro waɗi dow bonondaji ndiyam gaɗɗi nayi lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e nayyi ko wattoni ɓe ujunaji hemre e lasoji ɗiɗo o bononde hewti nimɓe keme ɗiɗo e capanɗe jeɗɗe tato kan mayo nonni faware jeni en jahatana ciro gérin région agades to naw jonte paɓɓe no wonni e torrude nimɓe o fidu suuli ardiɓe loctorojo ɓen yewtere men pindinole hannden en jahatana to enda nder région zender wendu guiddimani to ɗuuɗal tolbiyaji gonno torrini kori jam hirtemoɗo yerno kalirnoɗen ƴuwole toɓaɗe nder leydi niger le jeɗɗiji cakkitiɗe waɗi bonondaji nder région ji ɗin fuu no foti yeru duni no sarusi kawjiɗo filla renugol ɓiɓɓe wuro on haaliri nangude nayyi lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e nayyi se ƴewama ko watto cuuɗi ujunaji capanɗe jeɗɗi e tati e keme joyi kamɓen woni ko caami ko ummoto jomɓen ɓaadeji ujunaji capanɗe jeenayi e joyi e nimɓe ujunaji hemre e lasoji ɗiɗi ko o fi hewti e nimɓe keme ɗiɗo e capanɗe jeɗɗo e tato ko mayi nder ɗi bonondaji ndiyam baka bonondaji ɗinɗon wala hen dammunci ujunaji sappo e jeetati kamɓen ɗan ndiyam yaadi e ñamduji toonuji ujunaji nogay nanni mbiyen ley balɗe cakkitiɗe ɗe jonte paɓɓe no ɗon ɗuuɗa e nimɓe sanne nder loctorore ciro gérin région agades o fidu suuli ardiɗo lokotoroɓe nder lokotorore nden sanne to o watti dande yahde e ɓiɓɓe wuro nafakka tawaɗo nder surude e hisinde nimɓe ñawngu nawtorade arkillaji e wattude safareji alghabid anusa major loctorore soni sarnani koye hamed fela
nous sommes dans une période
dungu handen no tobe diele no daro nokkuje nokku fuudu to diyan dari to nokkure non de wallira boodi dima cankitu paɓɓe nanga himɓe illa jeɗɗire capanɗe tati e naya ɓere waɗi himɓe sappo nanguɓe paɓɓe warde ñawtigu to amin jeɗɗire de kineɗen yimɓe sappo e nayo kan en gari gardi paɓɓe kan en du min gi'i ɗum ko paɓɓe ɗe enden ni galano coƴƴoro gaɗa lewru juillet min puɗɗi sendande himɓe milda arkilla gattanaka safari hisindeɓe ñaw paɓɓe ɗe enden dane amin kan woni yimɓe durwa nawtorade arkilla ka enden no woɗiri fuɗu cukaɓe acce pukko nder majji yimɓe durwa to diyele daro ɗum nder bangueji mumɓen ndeno toɓe ɓe keɓa
toɓe
ƴiwole no coktiki toɓude fa hande nder sengoji leydi niger kewɗi e wadde bonondaji nder majju ni waɗi ko cukaloy ndiyoy ɗiɗoy koye duuɓi jeɗɗi e jeetati tawama no mayi nder wendu banguere kawra ley ɓirni ɓonni région taw ɗum saabi bini ko rabiu addu mawɗo banguere nden no watta dande yahde ɓiɓɓe wuro kinno ele wakkati ndungu mo nimɓe tawa asumane arsika yewtide makko
sukaɓe biyaɓe caami nder diyan ɗam gonga nonɓe maayi gaɗo juura goɗɗo wari haalande himɓe wi'ude ka en gi'i cukaɓe gom nder gayka to diyan dartum wakkati dungu gu enden gayka du noon ka gaɗa dungu yimɓe garta ittude loopal fiyude peraji cukaɓe du noon ɓe duuɓi jeɗɗi yaade jeetati cukaɓe ɓe du ka en goni cukaɓe aramɓe caamuɓe nder diyan ɗam maayi hannden ni miɗen gatta dane yahde e himɓe kam fuu e saaroɓe cukaɓe neɗɗo fuu hi'i suka no fija dane gayka ka enden durwa riwude ɓe ɓe dilla woɗɗade nokkure de
kote nder région difa to kujje torroje demoɓe toon le wakkati ndungu o kan woni kowoɓe bonnoje awatirde gandurwi didde e majje du waɗi ko nimɓe gure laddeji ton nawtorta konana e safareji ɗi wona sarusi girguirtiri hokki ɓe andal dow majjum ɗum du no wodi baasi ko wawi waddude harto awatirni kam fu e cellal ɓalli himɓe saybu grema ardiɗo sarusi kawjiɗo filla demal ley département mayni sorowa nani ko wi mamman idirisa
de neɗɗo naati nder luumo ko mayne neɗɗo no wi'a safareji feere feereji safareji gon saɗormaji ko gaddata no keewi goɗɗi du ba connay ɓe ɗum anna ko ɗumeno dego yoɓe kokka neɗɗo safare ko wara fuɗo sey ɓe mbiya neɗɗo engrais birguiri jamani no na ɓe mbiya ko wara kulle bonnoje gese no fa joni no woodi safareji gon ɗiɗum sonnata ba puufuɗo ɗum nder gesa eɗum wawi waddani ɗum saɗornan cellal allah ni reenu misali de ɗum yi'i kulle bonnoje gese wangi to fuɗɗum yaha ɗum haala darno kawji do fi o endan gan dum anna laabi di dum haani hoocude de hewti dum yaada lor non dum wi o naadu laana piiro non sey dum yaha dum wi o wa
ngarten do enda der gallure nyame to karwital jangobe universite Niger be jangirde universite Abdou Moumine mo nyame be ditti do tal kur murtere ko balde tati gon kadenda e miccintinde nimbe duni illu altine bittido woni ko be detino tal kur murtere ko balde tati gon Asmane secrétaire kawjido filla muradouji der nde fedde nani ko wi Omar David Omar
le comité exécutif AGG
min koji take murtere amin de balde tati gam bandiraabe amin jehube powtiri gartiday misali wombe difa fa warde hande ummo waki wobbe no tawado lawol agades warde nyamay min gida du wi'e jande de endan hojitaama gada mabbe e toji gon gade gam wobbe hikka tanno horani be denibe keba yawtude saybe itte jande mi wawa halanda on photo goni gare de difa loreji amin didi no ton endan ummo waki maradi lore warre agades lore warre baado enden tilberi to badi jangobe mudum garida
di deja le son un peu proche
hande subaka o woni ko shakka Abraham Abubakar Hasumi horejo komiti kawjido sigilaki Mawlud Zawiya mo ciota o noddi hokkobe habaruji gam batte Allah e famminde be batu lawal chapande jeddi e didabal Mawlud kolati fuddo tana sappo e joyo yottade e jeegon September dubujinaaji didi enoga enay ko hore hala batu hikkango kan woni ballaga sukaɓe ummatore e nder filla ndimaku leydi darguinde jonde jam e potal nder Niger Ali Ñali no foti e batu o nani kowi
on vient au mawlud pour s'inspirer
neɗɗo waratana mawludu gan nafakkaji mawɗi keɓeteɗo e wajuji gaɗeteɗi fuɗu misali ñamminde golle lilaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gan Allah wi'i wala mo golle muɗum ñammine ko ƴaari lilaɗo o saɗornan fu neɗɗo tawa nder mum ndu de ni neɗɗo tugake ñamminde ko o waɗi nder ɓurnan makko to sey neɗɗo heɓi mosola ko usuli ɗum lilaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haɗi garbinol yande o wi'i du himɓe paddo ko e waɗude golle hirñere e ɓiɗɗam bonɗako o haɗi du ummanade goɗɗo ko wala sababu gum fu saɗormaji fuudu ummatore hande nde enɗan tawra lilaɗo acci hadisaji e haalaji ceniɗi ɗi domum ɗum tugo heɓude mosola saɗormaji
ɓeydanol andal rewɓe waɗoɓe gollal junngo no woni e hoore mum ɗo nder gallure ñame ɗum ɗo koro majjum tawa kena nder laawol battu laawol sappo e tataɓal luumo kollol ko rewɓe gollal junngo biiteɗo SAFM puɗɗo ɗo e nda nogay e jeenayi lewru novembre yottade jeetati lewru décembre Ramatou Abdou Goto tawa nder ekkintinaɓe nani ko wira fiya Abdoulaye Moussi
gan nafakka koye amen waɗi men gariɗo en duuɓi amen no ɗuuɗi amma neɗɗo deyi campaniji amen sawi e koɗi ɓooya e singede meɗen miilade neɗɗo waɗi talkuru nef e registre kannon timmini ase neɗɗo baa fuɗɗa e golle ɗen no amman joni ɗum waɗanimen ekkintinoje no wodi baa talkiɗi neɗɗo haani waɗude e har ko darta gattanol campani inne no wodi neɗɗo no tokkira misali hono campani mo Rama Agro no wodi kulle ɗe gaɗanmi e juuɗe an woɓɓe no gara no cooda no cottito sayɓe jaha ɓe itta manol gongol e majje ɓe gatta inɗe ɓe ɓe giɗi amman dalila ekkintinoje ɗe enɗan koye amen pirtake région fuɗu no wodi garuɓe nder ekkintinoje ɗe enɗan
koyebor kulkan si fora
noɓe cukalo e ndeo e ummatore nogayo ɓe duuɓi sappo e nayi yahde e jeetati ɓeydanaɓe andal dow filla tinnaaru harto golle mu'en kamɓe e ardangal ɗum dow illa altine ƴaɓɓiɗo woni ko ɗum fuɗɗa yahde to fedde leydi Niger hawjinde dow fii sukaaɓe ummatore ko ardangal wasila Ibrahim Talata Dulla nani koye fanta Samson
le concept du ko hawrine de enda wadana kaw woni idu yidi suude surbaabe sappo e jeetato yaade laso tawraabe tittinkina ko sanne do leedi Niger gadambe jande lokkol gibbe du waddande himbe balla sey dun daara jikkuji mabbe lobbi dun sembindinabe do majjum e harfi wadude jukkeji be keba nyanyal do majjum faabe laato kaalobe nane der jamaare mabbe ko beegini der majjum kaw woni gadanaabe no ekkintinoje de endan der mabbe no wodi cingu e ba pelle ko e mabbe gom e ballira himbe
elles sont engagées dans la vie communautaire
kengan non der département Gaya gallure mudu woni ko sogeje kawjide filla ndenagu ngatta der gallure nden yewude moteje e loreje di talke mu en kubayi tobe teti ko watta moteje keme didi Sale Sueni commissaire police du département Guyana ni koy fadel alu domaju
cette opération
sigila amin o endani walliri min nangi motoje emre e chapande tati e jetati motoje de koyde tati ka en jeddi loreji pamari chapande tati e jeegom mawdi tati min nangidi goddo du cede sefa labde millionji chapande nay e jeegom e ujunaji woygu ko buri haydinde der majundu woni net o anda ko cede deno tawa himu o wi cede deni bene o wi'a o yaradi min jaran yeso e taykade fi o enda min noddi imbe jeetato gon be min gadani yamde ko waddi min deki jungo do goddo tawado no wujja
trouvé en flagrant délit de vol.
Nani sangarta yewtere meden pindino to jaten to enda der wendu Good morning, région Zender Tombiten, forward Johnny Ano Tolibiyaji, notawa ndere wenudu, dundu ud alamaji, notong wadana chatale sane, liki enim etamotope ndere muduno. Ketina nenu kwa linya liwi domaju.
Pete gidi muni, diele topade, iloite warde, heunude pete ga enda. Pete chekantaraje gondu, nogare peidude, sembe fetogu. Italu dubi ujunalit esapo e jene, nukure de enda tabintina der nukuje peote, de dia mu embe bata. Der pete gidi muni ga enda notawe tolbiyaji, e iri kutole, kamfu elik eko nandi titta. Hanno kolonel Lawali Badua, Musarusi domo ladde e jaye, region Zender haliri.
Ano konata fila kuja tawat ele wendu dum, ide duhdi. Senkoji harto jaye e laddeji don. Tebuli ladde nato le indi antonto, liki, bwale, ele leti, kampe, tolbiyaji. Amani tolbiyaji mputu tender wendu sane.
Tolbiyaji, peta ga enda ni ura hemre ekudiki. Idi bawidu latade, kwa wadene himbe sadormaji. Hanno wurbe der cakantarare petaga enden ni kaliri
gaskiya kado mun seko alla miden gi'a tolbiyaji din der wendu gidimuni du fahana hese wodi beli futawadi der komin on nongodi tolbiyaji din kuje duno latida wakati fuseden gi'a nimbe na damuci no nata der diam dan ide bawi nangude dum amma de putdai dum gina
muna so muma
komin gidi bani dum hokka lawol be jewano mbay bultira demin di tolbiyaji gaidi don fuddude no torra golobe der wendu gitimundindu
de hanono colonel Lawali Badua halirun tolbiyaji di enden ni buran kanji keme tati
ko sabin bini dudal tolbiyaji di tolbiya ngora ende ya itwa nder region Zender ton wadde de yofe nder wendu dum illa denne di gonana ni e beydade idin gada hande bibbe tolbiyaji keme tati
bani ko tolbiyaji di no dudi der petaga himbe gidumuni bawa memude di
tolbiyaji kujje non denade wadi kujje dunom latide no hinna sanne sahana ni murad woda sanne an ko ndata fila safare non dimbare no won to kibaru jume den tili e dengal fulfulde kirten to janhirte
studio kalangu
Nyande fu ketine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy ene
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kale ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kale mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fotten faada studio kalangu yado lady niger
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joy ko ertel noddo labi joy on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto buudi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store